zi districts ziwera 20 mu ggwanga lyonna zitegezezza nga bweza akakasiddwa nate okubaluka mu ekirwadde ekyolunkusense wakati w'omwezi ogusooka n'ogwa puli omwaka guno 2026. A ministry y'ebyobulamu erabudde nti ekirwadde kino kisinga kukosa nnyo abaana abatagemeddwa. Ngayogera keri bannamawulire olunaku lwajjo ku Uganda Media Center, omukulu akulira obuweereza bw'ebyobulamu eby'olukale Dr. Charles Solaro yagambye nti eggwanga liri mu kweraliikirira eri ekirwadde kino ekifuuse namulanda. Dr. Olaro annyonnyola nti wadde Uganda erina w'etuuse mu kaweefube ow'okugema ekirwadde kino nga yatuuka ku bitundu 9/10 mu mwaka 2004 okuva ku bitundu 7/10 mu mwaka 2016 eggwanga likyali wansi w'ebitundu 9/5 okugema ekirwadde kino wonna mu ggwanga okusobola nate okukitangira okuddamu okubalukawo. Zi districts ezikoseddwa ennyo ekirwadde kino ekyolunkusense kuliko Kagadi, Kiboga, Kyankwanzi, Kazo, Mubende, Sembabule, Bulambuli, Kasanda, Kibale, Gulu, Kikuube wamu ne zi districts endala.